dajimsafi.com.
Lex Van.
Naitimisha zina. Mina shukuru kukupata we, oh my boo. Na utuliza mtima, anainishusha plesha ikiwa juu ni wewe boo. Naziona ishara baby, wajabili tatoine talo. Wakira idara utanishika, mana tuko sawa kitazamo. Oh malicha licha, penzi la kondoli nani shawishi. Miaka buku tisa, wala sifikiri kukuchiti. Mafunga moyo minaziba macho, misiteki ata kutamani. Bora uchoyo tu ukiwa nacho, mana kukitafuta kazi.
Mutano tena,
kuna kupawe uendele penzi.
Mitano tena,
kama moyo nchi na kuachia wewe.
Mitano tena,
oh, oh, oh my baby.
Mitano tena,
oh, oh, oh my baby. Chapata kitasa, weni wangu maisha ni nilie kuwa nataka. Afu baby wabie, tell them mikuwako nipo kwa muda gani, ili wajue kutofautisha. Tumenda taratibu tu, usini umize taki utani utani. Fanya wajue, do me, do me, do me. Oh malicha licha, wezi la gondoli na nishawishi. Miaka buku tisa, wala sifikiri kukuchiti. Nafunga moyo minaziba macho, misiteki ata kutamani. Bora uchoyo tu ukiwa nacho, mana kukitafuta kazi.
Mitano tena,
tunakupawe uendele penzi.
Mitano tena,
kama moyo nchi na kuachia wewe.
Mitano tena,
oh, oh, oh.